Dada nimedata kwake na mtesa na penzi lake kiukweli nimefika kwake nimfulie nguo zake kubwa zaidi ndawea zake kisa mimi sitoki kwake lakini mta na peta ombo imi nateswa nampenda
azutu azutu azutu
nampenda
azutu azutu azutu
nampenda
azutu azutu azutu
nampenda
azutu azutu azutu
Nikitaka kutoka isulet Wewe jitipika tule Azonto naomba ata muda Nika stay na machizo na ningoja Nika toya tandefu Defu sinipeso kazi ni ndefu Defu nina promise na maspaleke Sijezila ukazuwa lako titi
Go 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 Tushapinga tutuacha nana Hello no no Na kupenda tena sana usizwe so 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 Let's go 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 Azonto no 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 Na kupenda girl girl
Achana, achana na wazugachi wote wana mana Wada nanta wana, kwa uzushona Wana kaa, wana se, wana buo sana Kwa kone meketi Hazon toko, siko freshi What? Watu wa kupati Kifeza udanganyiki Wana kaa, wana pende, kwa vino na vava Hazon to Taka sambi na fanya na pata kicha Hazon to Stress ni kwa mashado kuhusu mama Hazon to Kama be kwa mgongo na ndome kufa Hazon to
I don't know.